Yeah, wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti, awajibu mama ni nguzo ilosimama fiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisi emu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza. Ona inavo mpendeza, eti kazi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza. Ona inavyo mpendeza, eti kainuka kasi mama na kucheza. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza. Ona inavyo mpendeza, eti kasi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza. Ona inavyo mpendeza, eti kainuka kasi mama na kucheza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. Sisi emu hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papatiki. Ona nana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza. Ona inavyo mpendeza, eti kasi mama kainuka na kucheza. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza. Ona inavyo mpendeza, eti kainuka kasi mama na kucheza. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher,
ikakumweteza kaliba mbilile. Mwaka wana kutayonja na futayonja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwima mai makonde.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakupweteka kaliba mbilile.
Teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde.
Oh, so sad.